with Monday Records.
Twende, twende, daivaji takupata mbele. Kushika shika unatoa tukelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Twende baby, sikudanganyi. Itesho zangu baby manzenza ukweli. Tupite shoti ama tupite ya rally. Mafisi nao wana tucheki kwa teli. Nili ota niki kucheki kwa feni. Nyone iko cheku medeze nkipona teli. Tuko busy unanifanyi ya papite. Uwezi do without me, I'm like a doggy tail. Come closer, nikaribie. Nipe attention, nikuimbie. Kaume iva, nikuambie. Baby uko fiti lazima nikuambie. Twende, twende. Daivaji takupata mbele. Kushika shika unatoa tukelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Twende, twende. Acha nikuteke nifuate twende. Usijalikani late, leta mkono twende. Nijichoche kwa mabeshe vile uko set. Na mafiswa kitu cheki wanatoka teke. Kwanza vile weni mshot, na umedunga hiyo shot. Tutapitia shoti, lono mix cup. Pudding minshaku, no kusha nishikalisha cup. Fuck waro ni toki, cheki vile best stand out. Fresh you looking so good. Nezo lips na mahisi zinafanya gana ka stupid. Nisi boring meaning gori mnyama pori do pori. Let a story baby 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 come twende.
Twende, twende. Daivaji takupata mbele. Kushika shika unatoa tukelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele.
Introducing the guy with the flow. Kama we ni hater unanukacho. Kila manzi aingie flow. Ikikubamba anza kutifto. Nikona mistari zimeja kwa kichwa. Manzi yangu peke endo na wakilisha. Tuna flow together kama maji ya river. Mikishamba baby nimejaribu. Kwa roho yako baby niwe karibu. Tukipita tunaacha watu na wivu. Cause baby uko fiti nisha kupatia jibu.
Tunaacha watu na wivu. Cause baby uko fiti nisha kupatia jibu.
Twende, twende. Daivaji takupata mbele. Kushika shika unatoa tukelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele.
Macho zako brighter than the stars. Figa yako hotter than the sun. Ukipita tunyamu tunastar. Na ukisita mafisi wanakam eh. Nipe number, nikuvutie. Tucheze under, nikukufie. Niku WhatsApp ama nikupigie. Cause enyewe uko fiti, lazima nikuingie.
Twende, twende. Daivaji takupata mbele. Kushika shika unatoa tukelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele. Kelele, kelele. Kushika shika unatoa tukelele.
This is Monday Records.